Records. Atlantino Benasma, Mafufu, Magic Finger.
Weze, amungu baba mungulie nyumbariki sana mama ake na mie. Mama ake na Summer West, Defao.
Sacha.
Kapuliza we malaya, aume suswa we malaya. Kapuliza we malaya, aume suswa we malaya.
Ameatimba, ameatiti, ameatimba,
ameatiti,
ameatimba,
ameatiti,
ameatimba,
ameatiti,
ameatimba.
Kipenda pombe nunua bia tiana gongo, akijifanya ajalewa kwenye bedi unapaka mkongo. Kizime kwa fasheni malaya ote kutoa mchongo. Na kuuliza we malaya, aume suswa we malaya. Kuuliza we malaya, aume suswa we malaya.
Ameatimba,
ameatiti,
ameatimba,
ameatiti,
ameatimba.
Malaya ukikosa hela tafuta danga kamdangie. Malaya ukikosa hela tafuta danga kamdangie. Huyu dada kakosa danga anataka akalale na mie. Na kuuliza we malaya, aume suswa we malaya. Kuuliza we malaya, aume suswa we malaya.
Ameatimba,
ameatiti,
ameatimba,
ameatiti,
ameatimba.
Unajiita malaya toka na bwana saizi yako. Usijiite malaya, malaya gani ya unakwako.
Unajiita malaya, unafaa nguo za mwenzako. Dada uwezi kuwa malaya, malaya gani ya unatako.
Malaya ushezi mtupu, malaya ufai kikuku. We unajiita malaya, malaya gani upiti huku. We malaya umesuswa, malaya ukalichupa. Minavyojua malaya mbele na nyuma kote anakupa. We malaya mshamba, kiunoni ufai shanga.
Unajiita malaya, ufutu na jembe.
Weze, usimuwache achese mwenyewe. Pia umenua wewe, uo ujinga uo ufala. We inabidi ujielewe. Usimuwache achukuliwe, umegalamia wewe. Uo ujinga uo ufala. Chukua jolo kalare nae. We dada anonyeshe umalaya, katika chumalaya. Saula dela tikisa tako kapweli malaya. Nonyeshe umalaya, we mama umalaya. Saula dela tikisa tako kapweli malaya. We dada nipesa umalaya, siona umalaya. Kama kweli umefulugwa nionyeshe umalaya. Twende za umalaya, nipe za umalaya. Kama kweli umefulugwa nionyeshe umalaya. Na nchimbi skutani, skutani umu. Liu kengli umze baba baba. Changele, the big boss. Chituma zuna profesa. Legendary baba dura baba. Nakubali sana boss. Nalewa boss. Roja, Jalamila, Dinyo, kwa, wa Colombia. Na kuzarimia na wote wa mkonyo. Kotego, wakiwalani. Chiwawa, wanangwa kita kita siwaoni. Wanangwa zuna, baba Chris.